uyakhumbula the first time sobabilisanga nangemehlo ngabona same time kuthi lana ngiyawina 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 ngiyawina. Thank you for choosing to follow your heart. You did us both a big favor, baby. Phela mina ngihappy ngijabulile. Ngiyabonga sando sami.
Ngiyabonga.
Ngibonga kungithanda.
Ngiyabonga.
Kuthi ukhethe mina. Wathanda mina. Ngiyabonga.
Ngiyabonga.
Ngibonga kungithanda.
Ngiyabonga.
Ngiyabonga baby. Kuthi ukhethe mina. Wathanda mina. Hey baby. Ngikhumbula kahle ngathi kwendeke idolo bengikuphupha manje sesiyathandana ngayekela labanye ngoba ngibona kuthi kuwe ngiyawina 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 ngiyawina. Thank you for choosing to follow your heart. You did us both a big favor, baby. Phela mina ngihappy ngijabulile. Sengiyabonga sando sami.
Ngiyabonga.
Ngibonga kungithatha.
Ngiyabonga.
Kuthi ukhethe mina. Wathanda mina. Ngiyabonga.
Ngiyabonga.
Mina ngibonga kungithatha.
Ngiyabonga.
Kuthi ukhethe mina. Wathanda mina. Hey baby. Ngiyabonga baby.